tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bare jetti lewru dum woni janvier en bien hitane 2025 jena yemde soki der maison de la presse bamako jottino no do kabaruji di Omar Weykalo kanko no dirte do gagne Amadou Kanté wonto boggi jande toma ayni bangal wattu jono hono yimbe la nawtirtobe julbe kanya fa yotto yo ledde wakkani de dum woni mbieten dabbuno wodi leedi meden dibe kolliti wiide cobbu ledde fa yotto julbe dum tidi sanne leedi meden di andabe kabar hawaluji do kolliti dum wodda e ledde be kanya ko nande mudum non fa hande memal ko nayri bangal hawaluji be kolliti don laddeji bonnaadi dum wonde ledde mudum taccia fa timmi ko yaata hectare ngaji kewdu be kanni mo entide le ko warta ko wattu jono latobe ballon fu fota wobbe leede di malindi dun club ngay maddi kanyo ko nande mudu an jogiti alaji mawdo hudlati sababu mudu andabe kabaru baro ngalan halde do hen di wonon sembe kabaru ji di min jigi no do berte hande di bismillah halni no wiide ko nayri bangal no bubalo wori leleedi meedi di micciteni wiide yimbeele hewbe kanye nawtorto ledde kanye julbe dum latiki sababu du wotto jono so hollitindi wiide ledde kanye julbe cioggu mudum fara wonde tiidude sanne leleedi meedi di laddeji kewdu du won ko bonna wotto jono andabe kabaru hawaluji non kollitiri wiide nyalawma hando be bi jama nana hani wayltinde no attabeji mudum wori Ali Cisse e Mamadou Sama Seku
Ali Charbon dia sa
le lumo medina kura bete talatarnde Aminata Jara ngardo sodde charbon o holliti wiide edum tiidi sanne le ondo wakati jangol
charbon ngaji di tiidi cioggu charbon o woda wati yite charbon ngaji di edi jawi nyifude chakuru charbon wonno itinere e temedo joji
jeyobe charbon be holliti wiide so a yihi cioggu o beedike fu dum ilato dum iwata to wonom e jokkine hala wiide rafi denago o anamate le region ngaji kewdi lindi hande
chakuru hakunde ñere tem re djegu kebata dum non ya furi kambar dum non min de dum ni en ko ñere min chorata chakuru to grossi sem de non min sotan ñere etem tati
nawtorogol charmo oné ana wembini san khadime em andan be kabaruji bilide hawalu lewi mabbe hitane fu ko yottoto hectareji ujinaji temede nay ladde woni de ledde mudum fu taccete so wade charbon abdurrahman sanogo yo goto e hakkune mabbe
donc la seule alternative
dabra wotere wudunde yo notorade ko wiyete biogaz do wawi lontude gaz kanye charbon tagal so dum nawtarma dum no wawi nafude hono engrais bangal demal yalla yirwinde gesse e jardin ngaji
mecin tinde tan wiide dabereji kewdi kanyum ka fi ha male nukule kewde de leede amendi fewde e majjum le hakkune majji ana nawtarade charbon koddo mo noddirta charbon ecologique kanye ko nande mudum
ido kabaruji fanba hebe do beme amen andi de do page facebook kanye compte twitter studio tamani kono dido laddeji bonnaade yogay majji kani mo intinirede dum wonno faana batu puddude kenyen do bomako do le o do botube kolitiide wattu jono be jewtoto yalla hono be kani mo intinde hectare ngaji kewdi leleedi min indi dido hectare ngaji bonnaade kanya fa yottono wattu wonde weltirade ko no torraji mudu yottiri le o do nokko fa kebe famtare fa ndek en Ali Cisse Mamadou Sama Seku
leedi malindi hono leedel kewde gondude yirude le adnaaro allandu ana wondi fewde kutteje bilide waytagol wakati o fa wawde daranaade kutteje majjum wadi so on do golle fudda zantigi bwa koni kany woni lamido mawdo gollirgal kumani do hawalu fayeto yirwer boyore
le systeme c'est un outil informatisé
kakul ande kesse not tongal sababu ndawa wide kibi jati buitude dido gazaji bombi mo ina fe hawal hono hendu mundu e wulare satunde
ses effets sont dus aux émissions du CO2
on do hakile ka projet ngado wa imadaraji fa wurtina leedi bonnani ni be noddirta PRDT ana wondi hen jubino golleji o do projet do woni Madou Diallo ka ana yidi wurtinde ko yottoto hectareji ujinaji temede nay leedi bonnandi
avec ses quatre notorto jati dido taruji ujinaji temede nay di mo budde million ngaji joyi gazuji bondidi luldudi effet de serre non min burata hinara dun non dun min burata bawata nandude di le lumoji di
marché
mission tinde tan wiide le odo batu temede yimbel godo imadaraji bangal hawal fayto yirer boyore hawri him be iwru le tateji leedi amendi fu
jone ngaran memdi dum woni ko nayri bangal delde gonde leleedi meden di en biyan le nogay go lewru fevrier fu dum jambine dum fuddi ila hitane 1999 fedne dum dita UNICEF ne kanyum watta dido imadraji ila ndima ko hemta leleedi meden di dum citete de wi dido politique bamama leleedi malindi ko nayri bangal yirwinde delde kalte leleedi meden di dum jangine dum le cuude akol jangintede leleedi meden di fa kebe famtar kedden Ali Cisse ko fewni do hen
Tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
wottu jone ngaran halde ko nari bangal pide ballon juli ba asi kanye fayerto yo stade malien de bamako en biam be fube piyama wakati dum woni cekkita yonternde dum woni juli ba kanyum fiyama le ko no der ligue des champions africaine fedde ne no der stade malien de bamako kanyum do fiyama le ko no der coupe caf mi citene wiide farde mu dum yottade do dum non gubal leydi malingal wakande pewtuno e leydi murtande yaltinibe be ba yaade hono ko no der chan ko hodo fu wonde latar sababu wottu jono so gube gonde le leydi malindi kebata ngal fe so bumi fa jalti le leydi malindi kanko noddirte Suleiman Bobo Tunkara andado kabaru mbirki sambe celde o holli tiwide ko lati sababu mudan heewi sanne kedden ko mo sifi do hen do faccitango Mamadou Samaseku
so ni ewi dedo pelle malidi jeltude le pide runde afrique juliba estad tay kam wiide dama fi joueur en wobbe andalbe golle hon oro equipe njaho e kawrute le fulede taw wala fi piobe hantibe jati cadele dum ka jewatan pelle debe pidibe famdi fuf joueur en jeddo mabbe nokoji goddi iwri harfna be pelle de dum no bolle mun en na feewi denno an hani kobar bolo mali o ewte yalla en bawa hinade kawrute mawde de
wattu jone jaran nokku no dettet an songo be kolli tiwide bitiki goto kanyun sumi ton dum won jamata latar jabbi non de ko lati sababu mudu won kangaado goto be kolli tiide kanyun wonno uulade le odo nokku den yite ngel lañi son nati le odo bitiki be bi kala ko tawa ton fu sumi wala fu ko yalti le odo bitiki be bi ko wonno le hen don yafa e millionji nay kalis sefa sikirab don gatten haddude betande do kabaruji dimin joti on sanne herade hejo jamen wiide dido kabaruji fodo ba hebdi do won do beme amé ande de no noddi odo numéro via mo 37321 ka wajib sinator do facebook noga credit card telephone modo min biya fodi je fi no ko nande do no do esel yowtere mede de ala wodi wassalam. yewtere meden de waran yo wad dum balligo hakkunde rewbele micciteni wido so yangeji waddi dum won konaari bangal kurtungoji fa yetto yo lamburuji kanye chali feso maydeji dum gadi be do rewbele arande attay ballindiranno sanne be dokkindiran juudo homo furdo walla no ko waawi so taw bawdo fabirade konaari bangal jawdina bawdo fe fabirade sembe caldi mudun fabirto wattu jono o don balligo dum wayilti kono dum worno no sabi de kala balludo fu landiti to kasen kanyu do sina fabite kanye ko nandi mudun hono hakkile ko wadnodo arande ko kaybe kolliti dum weltiki dum wayiltiki sanne dum kambe yimbe andam be kabar ne da ko be nombe cifiri wiide fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Boudi
den robe na landi non sanne bangal bedrade sembeli yirere jamare no holdiri sirki kuyate dunke finata wa
elle se traduisait
une favino de rewbe wiide fu jabbino na chalibe no kongol biete nongol tafe fanga woni sembetade mare wattu fu de himbe kajano wadde imadara mawdo do dartugol nafa himbe fu rewbe burno yawde hebe wadde imadara mum se debbo goto wadde imadara fu rewbe fu tawete ciagal mudon
bien intéressé
ba hande pabondel na jogiti apne rewbe saluji alamu mamatu gawtun watum rewbe ngadi madraji sere e rewbe tampibe sabi bonandaji njamma iwole kasen dun watu yaltugul karahan rewbe sabi rafndena kedana maygalalla mayga horojo kafu gaw
la kafu ay
kafu wadi golleji bangal holito ngoji le nokkuji e gubbe njodi le mon kanye le dandeji bangal todaji ngatte fewde rewbe hukugol himbe e gubbe kaake kanye hukugol kadule himbe hebeti dalaji sabe yola ngoji do gollidal conseil regional genesi gawo tiagal dun men jangini ko yata himbe teme didon e chapande joyon
ecologique
federobe entrepreneur en mali li odo alhal won e wi horojo fedende kadjatu samaki walde makko nibi projet ngaji fabade gubbe rewbe madu rewbe jugibe tialaji kertade
au cours de nos
rande rewbe an nangindirno sanne debbo demo heddibe ballan dum be dentanno le walde be dentanno le bale fabondirde gollide kewde kuminide fabondiral wana non fu poti ka le dandeji di ana mballondira non dokkindir hakkilaji facilati kabar ittugol jawdi be ngada dun do segudo no faboji di ngadirte ana heewi wadugol cheke dun wadan fa kaaja da nyamande fu hokke
tawene fabondira Allah kunde rewbe be di yirwude ido wattuji di be dunke fina tawa sirki huati fabondira Allah savi Allah muti fele zaman meden juni
resum su
arande hakkilo lobbo ana wonno bangal fabondirgol se goto jogiti Allahji heddibe fu abuto don ka handen mo jiwi no dun worno walla mi walle wala mo ngadan da fu kana jomondo wadni hono mun don hakkilo pabondiral ana way hono wala kasen tawene sini eden pabondira mun fu ana wada ko wawi e nafondira ka joni ana way hono wana non dum worri
juruta ko no
tawene pabondiral hakkune rewbe jogi nafkaaji kewdi soni dum nawtrama no haniri no holtiri kumba ba dunke kabaru rewbe ngal do pabondiral ni waw simbinde kawral e goldal galleji leedi men di
on se complete
et cette pabondira wala ndirgol watta fa jirwinan leede men sini debbo yeyeso naara fu yaata yeso kanko wallata birgol e towingol kum pabondiral no wana kirondiral hakkilaji kanu kedno himbe ballondirta sabi sini rewbe galda hakkilaji leede men de njaran ciagal
yalla yirwinde pabondiral hakkunde rewbe kanko susu logo kasum dambeli segu nimi hala pabondiral kaydun habo rafi potal hakkunde worbe e rewbe
organiser les ateliers
wadde batuji e jandeji wadde yalla holare an wada hakkunde mabbe pabede wallondirde dun watta pabondiral wadde bale de rewbe ballondirta dokkondirta hakkilaji wadde yalla rewbe ana gollida do projet ngaji koti ballondire bangal golleji e entreprise ngaji gal imadaraji habanade hakkeji mubben habade e rafi potal
inégalité de genre
yalla yude bangal politikaku madun kebal finatawa e kany imadaraji ndi fuf be do ci fufbe wolti wiide ana hani rewbe be be tamondire juude e hunjande hore nafakaaji mabbe